Basele bumuli benzi, eselisti ya benzi. Muli mbama tumuli muma penzi, choka muba mwenzi.
Heyo Sean.
Red Sun Government, yeah. Melo tell them say, Nando love, yeah. Masha te ule dem jeda. Rachi bingu obigana. Kwa kedi, abo huli kubazanya nezi beti. You never touch my sexy body. Olavi kwa ya gara nyashi body. You never look at my whining body. Choka nanteka mobu body. Kulavo ya gara valyava liwati. Bubi nabateka mochukuli. Bubu ya gara valyava liwati. Abo valeta nobu jiji. Olavi kanoli mwenzi. Chokaze njaka na mapenzi. Uli mwenzi. Wandibo mwenzi. Uli mwenzi. Chokaze njaka na mapenzi. Uli mwenzi. Well, me give you everything that I got in my world. In my world. Yes, I'll do everything that another girl does. In your world. Yes, I promise I'm there for you. And I swear I'll be there for you. Nebuli bela mukadukulu. Senja kugula kufulu. Na ye wafuka chivanda. Okoma womunana. Obela na bakazi mwenda. Otuzanya chinamba. Mwafuka chivanda. Obela na bakazi mwenda. Ulabika noli mwenzi. Gala mapenzi. Uli mwenzi. Wandibo mwenzi. Uli mwenzi. Chokaze njagala mapenzi. Uli mwenzi. Edikenzo uli mwenzi. Kuruneto official mwenzi. DJ ni mulodi mwenzi. Slick Stewart Nero Jabo Benzi. Sheila Gashumbo uli mwenzi. Na wizo manizo yo mwenzi. Ichuli nelwa sabenzi. Na barat zoni wenzi. Jefu chiwa si mwenzi. Noyo mbuga si mwenzi. Abasi gade muli benzi. Muyenda kuwa wala na barenzi.
www.mp3ugandanmusic.com.